Ebitego omulabe jajja adaliza jajja ochwa yakira mikanga bwe muli wangula muli wangala nnyo.